Twizihiza uyu munsi wacu ubumuga ku rwego rw'isi ni ikimenyetso kitwereka yuko abantu bafite ubumuga nabo bahawe agaciro, bahawe umwanya, hanyuma bakaba bafite abantu babitayeho babatekereza.
Kuba warize ukaminuza, ubona Leta y'u Rwanda yaragize uruhe ruhare mu kugufasha kugira ngo ugere aho ugeze?
Natangira mvuga yuko ahantu ngeze nakesha Leta y'u Rwanda cyane, kubera ko ifite ubushake bukomeye ku muntu ufite ubumuga, kuko aho ngeze niyo yahangereje. Iyo itaza kuba uruhare rw'ubumwe bwa Leta y'u Rwanda, ntabwo mba ngaragara koko nk'umuntu ufite ubumuga witeje imbere, ufite aho ageze. Ariko ibyo byose ndabishimira Leta y'u Rwanda kuko ariyo yabikoze, kandi nyishimira kuko ubikorera n'abandi bagenzi bacu.
Ku bantu batwumva, kuvuga gusa ko ufite ubumuga baribaza bati Venance ya Mukanziza afite ubuhe bumuga, ni ubuhe bumuga wakuranye ariko ubutigeze bukubuza kuba uriwe?
Njyewe ubundi mfite ubumuga bwo kutabona, nabugize mfite imyaka 5 bitewe n'indwara bita iseru, ariko ibyo ntibyatumye nteranwa n'amateka y'ubuvuga, ahubwo nabashe kugira amahirwe kira sesi ku bintu byose bishoboka undi wese udasumbuka ageraho, kuko nabashije guhabwa uburezi korerwa ibintu byose bitandukanye nubwo nari mfite ubumuga. Kugeza na n'iyi saha rero nabashyo navuga kidasanzwe ntabonye undi udasumbuka abona, kandi akaba ari nacyo nifuriza abandi bagenzi banjye bafite ubumuga ko rwose bakomeje gukorwa ubuvugizi butandukanye, ndetse natwe abafite ubumuga by'umwihariko tukabigiramo uruhare. Tizera yuko nabo bazagenda batera imbere ako babigizemo ubushake. Rero mfite ubumuga bwo kutabona, kandi ndubatse mfite n'abana 5. Hari uwahita yibaza ati se abana bo nta bumuga bafite bo nta kibazo? Barareba, ni abana, abasore n'inkumi bameze neza nta kibazo, ndetse n'umutware wanjye afite ubumuga bwo kutabona, ariko ibyo ntabwo byigeze bidukoma mu nkokora.
Kuba Leta yaragufashe nk'abandi bana b'u Rwanda ikakuzamurika kugeza aho ugeze, uravuga uti ndayishimira cyane, ariko si wowe ku ruhare rwawe niki ukorera abagendana ubumuga kawa mugani w'Ikinyarwanda ngo akebo kajye wa mugarura?
Murakoze cyane. Njyewe kuba mfite ubumuga ni ikintu kinsunikira kuba ukomeza uko nguko. Nifuza yuko n'undi wese ufite ubumuga, yaba kuva ku mwana mutoya ndetse n'abandi baba bari no mu kigero cy'ubukure, nifuza ko nabo bagira ubuzima bwiza nk'uko mfite ubumuga. Kuko burya umuntu niwe umenya ububare bare bw'ikintu iyo kimuriho. Ubwo rero ububabare bwo kugira ubumuga ndabuzi. Icyo njyewe numva nkora muri iyi minsi kandi nishimira kuba nakora, ni ugukorera ubuvugizi cyane kugira ngo umuntu ufite ubumuga abashe kugira iterambere yazageraho, hanyuma nabo babigizemo uruhare bakaba babasha kugira intambwe batera bakagira uruhare. Nk'uko intego y'uyu munsi ibivuga, umuntu ufite ubumuga kugira uruhare mu miyoborere myiza ndetse no muri iyi nyuma ya kovide, hanyuma natwe tukagira uruhare kugira ngo iterambere tuzarigereho.
Venance ya Mukanziza, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Nzi ko muri mu birori, nkwifurije kugira umunsi mwiza kandi ukomere.
Murakoze cyane.